waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dhammaadka sanadkan 2023-da shacabka Australia ayaa ka qayb qaadan doona afti lagu weydiinayo inay haa ama maya uga jawaabaan su'aashan ma taageeraysaa in isbeddel lagu sameeyo dastuurka si loogu aqoonsado dadka dalka loogu yimid ee indigeniska la yiraahdo, iyadoo la abuurayo cod ay ku yeeshaan dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku baarlamaanka dalkan Australia. Laakiin muxuu yahay codku? Maxayse yihiin doodaha lagu taageerayo iyo kuwa looga soo horjeedo? 2017-kii 250 hogaamiyaal ka tirsan bulshada dalkan loogu yimid oo dalka oo dhan ka kala yimid ayaa isugu tagay Uluru, halkaas oo ay ku aasaaseen kuna taageereen waxa loogu yeeray Uluru Statement from the Heart, kelmada sahlan oo gabay oo kala ah murtina ku dheehan tahay ayay ku baaqeen, waxayna ahaayeen saddexdan arrimood: cod, heshiis iyo runsheegid. Professor Megan Davies oo xubin ka ah golaha aftida ayaa markii ugu horreysay qoraalkii Uluru Statement ka akhriday iyadoo taagan meesha shirku ka dhacayay oo dhulka ciidda guduudan ee lagu yaqaano Northern Territory istaagnayd.
We seek constitutional reforms to empower our people and take a rightful place in our own country.
Waxaan raadinayno waa isbeddel lagu sameeyo dastuurka si awood loo siiyo dadkeena ayna meesha xaqa ay ugu leeyihiin dalkan ka galaan. Markii aanu awood u yeelano mustaqbalka caruurteena, caruurteenu way baraarayaan, waxay haysanayaan dhaqankoodii iyo kan bulsho weynta Australia. Dhaqankooduna waa hadiyad waddankan leeyahay. Waxaan ku baaqaynaa in la abuuro cod ay leeyihiin bulshada dalka loogu yimid oo lagu daro dastuurka, ayay tiri. Waxay soo qaadatay 6 sannadood, laakiin shacabka Australia ayaa hadda la weydiinayaa inay u codeeyaan codsigan lagu doonayo in dastuurka lagu beddelo. Shacabka Australia ayaa la weydiinayaa inay haa ama maya uga jawaabaan su'aasha ah ma taageersan tahay in isbeddel lagu sameeyo dastuurka si loogu aqoonsado dadka dalka loogu yimid, iyadoo la abuurayo cod ay yeeshaan dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku. Haddaba codku muxuu yahay? Koox ka kooban dadka indigeniska oo dowladdu u xil saartay inay ka soo shaqeyso aftida ayaa iyagu sheegay in codku noqonayo hay-ad joogta ah oo baarlamaanka Australia iyo dowladda ugu matalaya shuruucda iyo siyaasadaha muhiimka ah ee saameeya dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Pat Anderson oo xubin ka ah kooxda ka soo shaqeysay aftida ayaa sheegtay in codka loo baahan yahay maadaama Australia laga rabo inay hawshii hore mid ka fiican qabato marka laga hadlayo arrimaha dadka dalka loogu yimid.
It's a universal truism that when you involve people that you're making decisions for, you make better decisions.
Waa arrin run ka ah caalamka oo dhan in marka aad dadka ka qayb galiso go'aamada, go'aan fiican markaasi uu soo baxayo. Si fiican ayaana loo qaybinayaa hantida iyo mashaariicda dadkaasi la siinayo. Tan ayaa aasaas u ah dimuqraadiyadda. Waad ogtihiin in Australia ay tahay mid ka mid a dalalka dimuqraadiga ah ee adduunka oo aan wax heshiisa la gelin dadkii dalka loogu yimid. Fikraddani ma aha mid cusub. Reconciliation Australia ayaa sheegtay in dadka aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay siyaalo kala duwan ku baaqayeen inay helaan cod siyaasadeed muddo ku dhow qarni. Wasiiradda arrimaha dadka indigeniska ah Linda Burney ayaa sheegtay inay tahay in baaqaas la fuliyo sababtan ugu fududna ay tahay waxa madaxda dadka indigeniska ay codsanayeen kadib nidaam dadaal badan loo soo galay oo markii hore ay dowladdu bilowday.
122 years after the Australian Constitution was formed, More than 80 years.
Boqol iyo labaatan iyo laba sano kadib markii dastuurka Australia la sameeyey, 80 sano kadib markii William Cooper uu codsiga qoray, 35 sano kadib markii qoraalkii Burunga la sameeyey, 30 sano kadib markii khudbadii Keating uu ka jeediyey Redfern, 16 sano kadib markii John Howard uu ballan qaaday afti dadka lagu aqoonsanayo, 15 sano kadib raalligelintii Kevin Rudd, 13 sano kadib markii guddi qubuuro ah loo saaray aqoonsi dastuur, 6 sano kadib Uluru Statement. Su'aal waa in hadda la isweydiiyo, imisa ayaynu sugaynaa in dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay aqoonsi helaan? Goorma ayaa la xalinayaa arintan waqtiga dheer taagnayd? Marka maxay tahay sababta loogu baahan yahay cod dastuurka lagu daro? Dadka ka soo horjeeda waxay ku doodayaan in si sahlan sharci baarlamaan oo keli ah looga dhigi karo arintan, si la mid ah shuruucdii hore ee aan loo baahnaynba in dastuurka la beddelo. Hogaamiyaasha dadka indigeneska oo hawshan ku lug leh ayaa iyagu sheegaya in dastuurka oo la beddelo oo keliya lagu hubin karo inaysan dowladda tan xigtaa beddelin arrintaasi amaba tuurin gebi ahaanba, sidii hore u dhacday bay dhaheen markii kooxdii talabixinta ee ATSIC loo yaqaanay la baabi'iyey, taasoo ahayd hay-ad markaasi ka shaqeysa arrimaha dadka indigeneska ah. Marcia Langton waxay qayb weyn ka soo qaadatay arrimaha codka, waxayna xubin ka ahayd kooxda ka soo shaqeysay aftida.
The Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, the inquiry into the forced removal of Aboriginal children from their families.
Guddigii qaran ee loo saaray dadka Aboriginalka ee xabsiyada ku dhinta, baaritaankii lagu sameeyey caruurtii Aboriginalka ahaa ee sidii qasabka ahayd qoysaskoodii looga qaaday, iyo arrimo kaloo badan oo aan sii wadi karo. Kaysaskaas oo dhan waxay ku taliyeen isbeddel si loo joojiyo dhimashada, xariga dadka, dhimashada degdega ah iyo nolosha liidata ee bulshadaasi. Inta badan talooyinkaasna lama fulin, waana taas taan wax weyn looga qaban arrinta daboolidda farqiga nolosha led ee u dhaxeeya dadka indigeneska iyo bulsho weynta Australia. Marka waa inaannu dhahno tani ma sii socon karto, waa in wax laga qabto, wax laga beddelo oo nolosha dadku ay hagaagaan. Waana ognahay oo cadeymo ayaa jira in si dadka noloshooda wax looga qabto waa inay go'aanka ay iyagu qayb ka yihiin, aftidana taas ayaa looga dan leeyahay, ayay tiri. Maxaa codka looga soo horumariyey? Uluru Statement oo iyadu ku baaqday heshiis iyo run. Dadka u ololeeyay aftida ayaa sheegay in si heshiis loo saxiixo dowladdu u baahan tahay hay-ad matasha dadka dalka loogu yimid oo ay wada hadal la geli karto. Hay-ad noocaas ahna hadda ma ay jirto. Cod aruurino kala duwan ayaa marar isku xiga muujiyey in shacabka Australia ay guud ahaan taageersan yihiin aqoonsi dastuur oo la siiyo dadka indigeneska ah. Laakiin markay doodu sii socotaba, taageerada loo hayo codkan hadda gaarka ee aftidan loo qaadayo ayaa hoos u dhacaysay. Dowladda ayaa rajaynaysay inay helaan taageerada labada dhinac ee siyaasadda. Taariikhduna waxay dhigaysaa inay u badan tahay in aftidu ay guuleysato haddii labada dhinac ee siyaasaddu ay isku taageersan yihiin ama isku raacsan yihiin. Laakiin isbahaysiga ayaa iyagu doortay inay taageeraan ololaha maya oo macnaheedu yahay inay ka soo horjeestaan aftidan inay guuleysato. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa hindisaha ku tilmaamay codka Canberra isagoo ula jeeda in bulsho weynta guud aysan dano ugu jirin.
For voices embedded in the constitution, the parliament can't change the voice or pass laws to override it. The parliament cannot out-legislate the constitution. If Australians have bias,
haddii codka dastuurka lagu qoro, baarlamaanku ma beddeli karo codka ama ma samayn karo sharci burinaya. Baarlamaanku sharci dastuurka ka dhan ah ma samayn karo. Marka haddii shacabka Australia ay ka shalaayaan inay haa u codeeyeen, codka ma jiro si ay uga noqon karaan. Waa mid weligeed jiraysa, ayuu yiri. Afhayeenada mucaaradka u qaabilsan arrimaha indigeneska waa Jacinta Nambijimba Price oo sidoo kale ah senatorad laga soo doorto Northern Territory laftigeeduna ka soo jeeda bulshooyinka indigenouska ah. Waxay su'aal ka keentay dooda ah in codku faa'iidooyin cadcad u leeyahay bulshadaasi, iyadoo intaa ku dartay in dooda codku ay dadka ka sii jeedinayso dhibaatooyinka saxda ee bulshada indigenousku ay wajahayaan in wax laga qabto.
We're being put on hold until this referendum is done and real issues aren't being addressed immediately because the Albanese government is suggesting
arrimahaas oo dhan waa la hakiyay ilaa aftida laga qaadayo. Arrimaha saxda markiiba waxba lagama qaban maayo maadaama ay dowladda Albanese leedahay codka baarlamaanka oo keliya ayaa ah midka arrimahaas adag oo dhan xalinaya. Waana been cad, ayay tiri. Waa mas-uuliyadda wasiiradda arrimaha indigenouska in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto walaacyada iyo dhibaatooyinka hadda taagan. Dhaliilaha kale waxaa ka mid ah in hindisaha codku uusan faahfaahsanayn, bulshadana uu midab ahaan u kala qaybinayo, ayna dhici karto in sharci dacwo markaasi laga keeno. Warren Mandin waa afhayeenka ololaha Maya.
My view on the voice to parliament is it's a total waste of money. You know, there's 300 and something million dollars being spent which could be spent on.
Aragtidaydu waxay tahay in codka baarlamaanku uu yahay khasaaro oo lacag badan lagu khasaarinayo ama lagu luminayo. Waad ogtihiin in 300 million lacag gaaraysa ay ku baxayso. Lacagtaas waxaa lagu bixin karay mashaariic bulshada dhulalka fogfog iyo miyiga loogu sameeyo. Waxay arrintani ku salaysan tahay fikrad ah dadka aboriginalka cod ma laha, weligay cod ayaanu lahayn, cod adag ayaanu lahayn. Wixii ka dambeeyey 1973, waxaan qabaa inaan u baahanahay horumar dhaqaale, shaqooyin, waxbarasho iyo maalgelin loo sameeyo bulshooyinka. Taas oo keliya ayaa wax bedeli karta, ayuu yiri. Laakiin dhammaan dadka ka soo horjeeda codka laftigoodu isku aragti ma aha. Waxaa fikradda codka diidan balse isbahaysiga ka aragti duwan senatarada madaxa bannaan Lydia Thorpe, oo iyadu sheegtay in codku uusan heerkii la rabay gaarin ama wax ku filan dadka indigenouska uusan u qabanaynin. Bilowgii sanadkana, Lydia Thorpe ayaa ka baxday xisbiga Greenka markii xisbigu taageeray codka. Haddana waxay sheegtay inay wakiil ka tahay Black Sovereign Movement dhaqdhaqaaq la yiraahdo oo mucaarad ku ah codka. Waxay codka beddelkiisa ku baaqaysaa heshiis lala galo bulshada indigenouska iyo in si buuxda loo hirgeliyo talooyinkii ka soo baxay guddigii qaran ee loo saaray dadka aboriginalka ee xabsiyada ku dhinta.
You are crucifying us again, giving us no power. If you were genuine, give us Senate seats in here.
Mar kale ayaadna daldalaysaan, ayay tiri, awoodna nama siinaysaan. Hadday dhab ini ka tahay senadka naga siiya kuraas sida New Zealand oo kale, heshiis aanu galno sida New Zealand oo kale, maxaan taas u samayn la'anahay? Maxaad ka baqaysaan Labour-ow? Ayay tiri. Ra'iisul wasaare Hawke waxaa hor istaagay xubnihii muxaafidka ahaa ee xisbigiisa waqtigaas oo ku yiri heshiisa gelin. Waad ogtihiin Keating ayaa isku dayay, afka la qabtay, Albanisina ma laha geesinimo uu taa ku fuliyo, ayay tiri. Aftida ayaa la filayaa in la qabto inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Noofembar, taariikhda la qabanayana weli laguma dhawaaqin. Si aftidu u ansaxdo, codku waa inuu helo laba aqlabiyadood. Midda koowaad waa inuu helo aqlabiyadda shacabweynaha guud ee dalka Australia, sidoo kalena waa inuu helo aqlabiyadda gobolada.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.